yande joni wittude min ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on ndeere ko e kibaruji men ni no ɓuura ɓiɓɓe leydi Niger keme joo gomɓe Algérie e jonde diwoɓe gartiraɓe leydi Niger ɗon nder wuro Agadez noon ni sukaɓe famarɓe nder tawaɓe nder mabɓe noon ni no nder fi cattuɗo noon ni kawoni ko hoorejo kawjuɗo fi hano kawjaki sukaɓe ɓangguere Agadez fantini luumo ngo dow gon ducini kenga alarba kando hano hiite naati nder maggo noon ni on keɓan fama ko waɗi nder bononda o yewtere pinnon hande yaratanamin te sawa ɗum dow harkoƴe watta finaral ko woni hakkunde duroɓe e remoɓe noon ni ina laabi ɗi hani hooƴi ko watta naral heɓo hakkunde mabɓe tokkumi on nampirtol haalaydir kibaruji men laabi ɗiɗi ni kan himɓe leydi Niger gomɓe Algérie koƴa no gadda nder leydi hano mbi Agadez noon ni kamɓe keme joni gaddaɓe woranja yaago woranji e goho lewru mars watundu noon nder wuro Agadez nder diwaɓe ɓe no woodi sukaɓe capanɗe joyi e jeenayyi noon ni kawoni ko hoorejo Sarusi hawjine fi denako sukaɓe noon ni ɓangguere Agadez fantini o wi o sukaɓe hano gaddaɓe noon ni ɓiɓe nder fi hano bonɗo noon ni nani famaka Souleymane Isaka hoorejo Sarusi on ni o fantini jadimin Moussa Mamman
Nous avons riche.
Der balɗe ɗiɗi ɗe enda min keɓi looreji mawɗi ɗiɗi jooɗi Algérie nder looreji ɗi enda no woodi sukaɓe famarɓe ɓe gonda ɗottiro gaɗa maɓɓe kamɓe capanɗe joyo e jeenayo nder looreji mawɗi ɗin noon ɓe gaddete nange no woodi e saɗornal lawol sukaɓe endan koɓe gaddete nder fi saɗornal noon ɓe gaddete eɓe kaja ballal dow ko yaawi kasen eɓe garda rafi cellal ɓanno ko darata fi laaɓal misali har fi laaɓal ɓalli maɓɓe ngam saɗornal noon koɓe keɓa ta illa ko ɓe jehi Algérie ngam ɓe keɓata ko hani ngam tabbitinde fi cellal ɓalli maɓɓe no ɓe bowiri
leur hygiène quotidienne
hooreɓe leydi Niger ni fallawol secrétaire général ɗiɗaɓo mo ministére hawjine fi haala leydi Niger e leyɗe yaasi noon ni e laabi gollidel noon ni kenga tati lewru avril ni ɓe noddi wakil leydi Algérie ɓe kedda mehedi noon ni nder habaru ko suudu habaru leydi Niger andini nder haala ka secrétaire général ɗiɗaɓo mo leydi haali o wi gomnati leydi Niger ni hawtade e hooreɓe leydi yardaki eno sojeji leydi Algérie goni no gaɗa ngam diwa ɓiɓɓe leydi Niger gomɓe ton Algérie e jonde noɓe gonɓe gartiraɓe no waɗa talki gacceji nogayi e jeetati ni hano binda e noon ni ko ɗuuɗal nder majji fu guykaji bonɗi noon ko bujjol motoji e motaji noon ni e barotirol ɗum woni jonde ko waɗanu kiite hano laawol aranol noon ni ko duuɓi e ɗiɗi e nogayi e nayyi noon ni ko fuɗɗa sappo e ɗiɗi lewru mars hanta sappo e joyi lewru avril du noon ni nani famaka Iliasu Mahammadou hoorejo suudu série A du Agadez fantini jadimi Moussa Mamman
Il s'agit de 20
ɗum tawa kena wadde saria talki kiite gacceji mawɗi nogay e jeetati ɗi min keɓi feccere mo ngam min puɗɗana sariyaji ɗin illu sappo e ɗiɗi lewru mars duɓujinaji ɗiɗi e nogay e nayyi nder talki ɗin ɗo no woodi filla barol fiya wara kamɓe guykaji kirñiɗi saria rima wara goto min keɓi amma ni ɗuuɗal sariyaji ɗin fuu guykaji kirñiɗi noon fa wara jomum illa sappo e ɗiɗi lewru mars duɓujinaji ɗiɗi e nogay e nayyi warde tati lewru avril talki saria sappo e jeetati kiite mum gaɗa dey min keɓi talki nayyi ɗi min paɓɓintini saabu ɗi kuuɓayno amma ɗuuɗal fuu ko watto nimɓe nogayo min keɓi sarɓandi
nous les avons jugé
tendege ɗuɗɗe tawaɗi nder luumo dogon duci kambuli nder gulo gango kenga alarba tati lewru avril par juura noon ni yande ɗiɗi ñalowma nde yonki fuu won ƴuway amma bonon daji gaɗi no Boubacar Maki Duguni maire mo dogon duci o fantini jadimin Aliyo Bawa no ɗum waɗiri
komin jeyi seko Allah min tawi luumo ngon fuu wuldi sayni min mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'una amma jonɗo min mbawta faami ɗumi sabi mbini ngulu hiite ngon de policeji no ken wadde wiɗagol muɗum tamma ɗo yaade balɓe ɓe paamoa ko saabi ɗum sayni nimɓe mbi'a yettore Allah waɗay fuu mayɗo nder mum na nawniɗo dey tendeje luumo ɗen fumbuli ngam wakkati hiite nge ummino fadde haɓɓiniɓe no ngara nimbe lumo gon ngadi bawde men fu de ko sogeji pipa di nge ngaroy denne biden jetta jamaare e sogeji pipa waddube bawde mum fu wodi kengandu hendu nyallino borga wadi ko tendeji den fumbuli
dental pelle golloobe cuudi habaruji gondo jonde ko e majji de leydi Niger ni hande subanaabe kawribe burtini hala yasin yeso hokkobe habaruji dun do gambe pantina gidal natungal hakkune mabbe e minister kawjido e fi habaruji non nani famaka Suleiman Usman horejo dental gal o fantini jadi min Rafia Musi.
Ko andudon dum wadino wakkati ko min tokkiti golleji hakkunde amin e horebe cuudi habaru gondi e jonde e hore mum filla no fi ngurdan golloobe majji gontiri baddangal min gaddana dum hakkunde e minister hawjinde filla kokkugol habaruji jewde noy dum wawirta hebande fi on mosola min koojanama aadi hebande o fi mosola miden belti du e jidal gal min gaddi dum wadi ko min bi to julbe kuccini miden jama e horebe cuudi habaru din jeewa non ba wirta yobirde ceede lebbi nyamale ko be dewtono dum wodi dum jewtino do filla ceede de gomnanti walli titta cuudi habaru din tode na
konsebe sappo e go oni be meri mo alliti kambe desi tel kuru ko itta mer wuro gon talata didi lewru avril noni be konsebe ni no goni no tumira e gacceji nuppi tumira mo e gacceji kewdi noni far bangira rafi hano kawjaaki lobbo ko kawrol jawdi meri on dum be bindi be lildi der jabaaki ni ke prefet on wadi ni o holli be ko dutal kruni yardaka gansabini to kaylabi gongaji nonni dun doni har ko ciewatani ko hadata e lillal gal prefet on hebi nonni dow lillal radio nonni ko ciwi to minister hawjine fi hala leydi dun do sappo e jire lewru fevrier dubbe de no gay e nay nonni denni dutal kru jabaaki nonni di labini ko gouverneur e prefet on gollidini be tokkana gada har ko ciewata labi ano lamu nonni ko mer subatake nonni sai fonditol wada yago yeso alsilame fu gadudo suma yere mun ni no handi itta mudu nonni moduri dido gaw hunna suma yere mun e fa hankasen do hunna ano baraje nonni duddo noy handi ano mudurdi ittere mo en hani hokke nani famaka ustaz Haladu Yahya hokki fama dow mun nani ko Hawa Usman waddi
la zakat alfitr
ittol mudol zakka non ko ittati dal lewru sumere senayi hanta munde non ko lilaadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajin bini do chumido e musumaki fu dal lewru sumere baba adi no wawi ittani tawadu den hoggomu fu mo tawadal hawjumu mudduji nay muhim fu ittanti der nyamduji inim e nyamata wakati jaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibe eta muddu der chuku e der bibbe leddi zakka oni himbe jeetatu woni ko diina alsilamaku holli ko haani hokkeede der munni ne wodi piyobe bara e be gala bawdi
ele necessite
cila gonni wakkati kuntari ni cumido hano no nawtoro e attayi na kafe nonni e be jara dun sanni gan luttina jaccere ko hebano der nyaloma on nonni e dun wodi sadar ma far fi cellal bandu anu bi adama nonni ka woni ko goddo andal do fi cella Abdurazak Bello o fantini jade min Hassan Nur Abdurrahman
la tendance avu
neddo deno sumo no dare ko boy yara kulle kewde yidi luttina yara sanne hunne non du ko ay waddande ne sadornan cellal hano jarobe attaay na cafe debe kuntike e jari cafe na attaay sanne fu du watta be doymul denidu be ummike doymul gol endam be nanay balli mabbe fu jaagi sanne kanju wattata himbe hewbe no bi asuma yeje no jaagi na balli mabbe kasen du hana non non gandalila ko wattata himbe balli mabbe no jaaga sanne kawon nyanduji na ko yare ko himbe jarata wakkati kuntari kanjun non jaginta balli himbe sanne mido watta dane du yaade e himbe jarobe cafe na attaay de be jara dun sanne der leor sumayer de nda e be baawi accude jarki majjum gamme gi dalube yarde dun der leor sumayer na du buitir yarde dun
diminuer la consommation
altinani bonon dalore waɗi hakkunde doso yaade dogon duci to himɓe tato maayi kasem bononda gon waɗi hakkunde doso e gaya goto maayi sappo e jeego o kan nawni nder maɓɓe ɗon do hano lore kar non ko lumo nonni e lore gon kamɓen ando piyodir nonni adjoint chef kona yakuba ni mo brigade gendarmerie de doso o fantini jaadi min nana hadisa hassan no ɗum wontiri
bononda lawol on waɗana kiloji capanɗe joyi e jeɗɗi horɗore wuro doso no karuwa ko ƴowa nimɓe gattuka nimɓe fotti e lorea makka gon woɗi ko sabimbini ɗum du woni no awƴoo karuwa on kan tawa nder ɗoygol wakkati o ummino to o wino o wifan lore kan nde o yi o natoyi nder lorea makka kanɗo ko sabimbini mayde neɗɗo goto e nimɓe sappo e jeegon ko mbarmi nder maɓɓe nayo gon ɗum lalake sanne woɗi nder tarkulu ha jiidu filla awƴo lore ko wiite kodde ɗum ɗum wi'i nimɓe dogginira hss gomnanti e hoore mum ƴami ɗum ɗon waɗe woɗi dogginoɓe karuji ɓe gatta hss no hani ɓe ɓuytira e dogginon maɓɓe ko
yewtere men pindinal ni hannde en jahatana te sawa noon duroɓe e ndemoɓe moye fuu no golla gam jaki yeeso laddeji nonni nder leydi Niger denne no tirsi hawta gollida hakkunde maɓɓe amma fuu haɗay cilogon rafi narral no naata hakkunde maɓɓe nonni no ɗum waɗiro duuɓi e ɗiɗi e nogay ɗiɗi yaago duuɓi e ɗiɗi e nogay e tati nonni hakkunde mbi'en ni nder wuro bawu deta e kanhe may zirgi nonni ko waɗata himɓe sappo e goo kamɓe maayi ɗum ɗo ɗuɗal nawnake nonni ko wattani narral heɓo hakkunde maɓɓe nder tesawa dabareji lobbi no gonno kooƴe ko wattani ana narral heɓo hakkunde maɓɓe nani ko Habiba Ahmed waddi
ton tesawa nder région Maradi pelle daraniɓe ɓiɓɓe wuro no tinni e heɓande mosola bolwole dow gese yerno ndemowo goto ƴamaɗo famminiri o wi nimɓe no kani ɗowtanade laabi ɗi ɗunnude tindinoje gam hebde nafodirde
yo mojjiya yeeso
gaɗe kette so duro wi'i no waran jooɗo nder gesa am mi yita fusa ɗorna ndermu ganna fa amin noon min fuɗɗi ɗum no hani ɓe pitta ko e himɓe ƴeewe le dottiɓe e le ummatore anduɓe ko wonno waɗa kolle fa woɗa gam sani ko e himɓe pittaka fuu bo nanda no ɗuɗan sanne
duro ɓiɓɓe wuroɓe ɓen do tumanana duroɓe egga hoɗanɓe ɓen laatiɓe ngala no ɗowtano laabi koƴaɗi no hoorejo fedde duroɓe mo département on famminiri o wi no hani ɗum joƴƴina ɗi laabi gollididde e mum kettine ko arɗo larbi Amadou Moussa wi
shawaraji ɗimin gatta ɗo nder leydi desawa miɗon lilda woɓɓe gam miɗon jaha fa guri miɗon kollaɓe ko hikka handaɓe bitto le wakkati o kasa basa ɓe naati le wakkati oɗum min kollanɓe ko hani waɗede ɓe kakkillo to habdo naata hakkunde maɓɓe baka ɗum wala fuu komin bowta waɗi sahana min ƴeela lamɗo wonna jikkuji himɓe kanni woni komin bowta waɗi lamɗo domamin fa woɗa woɗɗina habdo e amin
kawde tashi hankkadi
ba ko ɗi laabi koƴa wakkatiji gon fitinaji no naata hakkunde duroɓe remoɓe to endan tesawa kanƴi waɗi ko ardiɗo sarusi kawjiɗo jeyal nokkuje mo département tawaɗo nder sarusi kawjiɗo filla jaaye e laddeji mo département tesawa kofode wi hedde mum en laabi nayi woni ko hoƴa lettina sani lawwali
sarefi pamral heɓama hakkunde gaɗuɗo bonanda e gaɗanaɗo bonanda nde fuu arande no ƴeewe ɓe wonna hakkunde maɓɓe so pamral heɓaka ɗon haala kan no yarete to jowro wuro ngon so nder siire no naale ladde to laamiɓe ɓen pelle joƴƴinama mbiyeteɗi ko fo com e ko fo dep ko yata darowa bonanda gaɗaɗo
on
ɗo min darnata on habaruji ma e fulfulde so gueɓtoɗon habaruji e hawsankore ko Hawa Ousmane yettintomo gaɗa habaruji ɗin fo no mbawa kettinde Batu Joɗa Kale mo jaadimin nana Hadisa mo doso yettinta gaɗa mum ono mbawa kettinde sigilaji ɗi studio kalangu dow lawol RTL gaɗon 3:35 kirtinto jaam hirti jarum ndiyam jaam e seho
hettinade sigilaji studio kalangudo WhatsApp lilde batakiolo modon lamba 98 bolum jeegom 98 e jeetati 98 enan